I'm Yehova, ndili Yeshua Amasiya. Watu na nimo chita, nimo njuu fresh. Ofanye mla nehai. Sasa ni Yeshua mna mbele kwa. Na nimo yewe. Oya tu muswa. Efi suto. Hey. Watama kwetu fu. Enumubi. Hey. Say, hey, hallelujah. Every suta, I love you so much.
GhanaGospelSongs.com, strictly gospel music downloads.